Jagalan yawawala. Big booty heavy. Jagalan yomukazi. Ngamdo mkuru. Shake what your mama gave me. Akuwade bukuru. Akuwade kuryo chimani. Yawe shigamide ya. Ayagala muwa mkono. Mwenyama wampita. Sisi bazi kwea. Zenga mfunda. Jagalanyo wawala. Big booty heavy. Jagalanyo mukazi. Ngamdo mkuru. Shake what your mama gave you. Big booty heavy. Jagalanyo mukazi. Ngamdo mkuru. Shake what your mama gave you. Jendiko chikuru eh. Aba wala bani mungu lago yeah. Emikono jiri monsao. Achangala nyano nyantaro. It doesn't matter. Oba mutono oba munini. Masanya laze gao meme. Tega susola oba msama. Mwenyama wampita. Sisi bazi kwea. Zenga mpuna. Njagala njawa wala. Big booty heavy. Njagala nyomu kazi. Ngamdo mkuru. What your mama gave you? Big booty heavy. Jagala nyomu kazi. Ngamdo mkuru. Akuwade bukuru. Akuwade kuryo chimani. Yawe shigamide ya. Ayagala muwa mkono. Mwenyama wampita. Sisi bazi kwea. Zenga mfunda. Jagala nyawa wala. Jagala nyomu kazi. Ngamdo mkuru. Shake what your mama gave you. Big booty heavy. Jagala nyomu kazi.